sanji zino sichira banga ya malachi singana buli saidi anili ya liachirabe mbasanja kosawa kazi leluno tukenderao kubabinji vya chuka guno mulembe na wakadie vaya inyo sibiogeza buto manji mkuze katia wachala vayo kete ne wagamba na bo bwebintu vya wasipa koe vya tuka nembasanja wa mumu kwano kwa babula na yenga baga laka pia kayimba vuna wamu mbumero nde mwaba mwaba wagamba batyo banaba ina toche zitavumbera bwebintu vyenka nembibuga nembialo wanjo lusi nenso vimba saja jeveno sabo watu wakaza kayimba tukayimbenga na fetu vereba kayimbira bayimbi nyo bwebintu vyenka ne watali kwe kwasa tumanyobu siwo uli mkole njimba batu rangi Saja twepanka tetu imbanga na kotu saba nyimba pia ani yali alabyo lutalo no lutankula munange nokwirwa era neno kibona matwera byansobedde we bagambye nti bwe tokera kuba omukwano kwatula tuli mukulamuza masanjala zetu katuseka nga nakatochi butocha teka bulu balumbu mbwa basajja mwe bakotulo netochi muzuba kumira kunchenju bangeze jiteke mwamanda chiro kuone bye kwaso gwe monono jo muleke chiro tumuzikiza ajaba sanja tochi muziwe service emwanyi ne mirondo bigaenga zimuli senga temuli kavumbera abakazi be bakuzi jemba kawe sisi wetwaka koyede bagamba nabo kuwanyi sefetu ibe mama bazambire netochi zafeza kazivumbera kwate zibambuza kutubokorenga mwate akayimba kakutama echo kubadda mu butufu kyagana nesirike kibozo janzika kanyazena lero luna batana bakwiga kwetasa gakenda kumyuka abasajja banji nyo kubaba kyala bakoze bikosi bebuza mwabami dala kayimba chiketwa iya baiya kasisiri twakanyomode katike kadde bichuka makoti gera like fetu imba bakazi bakube ngoma zawe tubadde na fetu ko wanyo mukube mbutu ze kasaba na kubengala byewomera ndi mweta kefunyo kuimba mwanange naye dobozi chemanyi nti lyagejja sinza kuteka sitiri anti mubesi nga bakubye ngala byewomera mbadde mweta kefunyo kuimba mwanange naye dobozi chemanyi nti lyagejja sinza kuteka sitiri anti mubesi kaluma nywera gwenda byakabika lengedde kubakafananyi mu maloboozi g'abantu kati erisajja ng'eryopimo litebereze kiba kifaananya nti kyagabizi mu mpuna taata juniya yimba mu ekizampaawo kino kijjo byamaka gonna gakweddawulula muli abalina ebirago ebisaakaavu tuwonye emmese n'eminyama yo bigabulire abakazi mmwe mu lusindise tubyonoone bino ebisajja ebyemutumye okuyimba byonoonyi sipulaano n'ettenaagoogo mugerabire kiringa kuddira mulema omuteeke mu ggoolo n'abakazi mwenna mwenna mbasaasidde munaalaba katuyo k'engoma nno kangi nnyo katuyimbe mutuya n'okkuba engoma zammwe banaabalabi sokike n'olw'okkuba engalabi besaliddewo kirungi nnyo naffe tubanguyizeeko balubu n'amanda toki zaffe zibeewo nnamu nga zeetegeka temutuswaza zo toki ne zivumbeera kati abasajja toki muziwe saavisi emmwanyi n'emirondo mu bigaenga zimulisenga temuli kavumbeera abakazi be bakugezi gyembagambeo sisi wetwakakoye ne bagamba nabo tuwanyise ffe tuyimbe engoma bazeumire netoki zaffe zaakazi sobeze binatuyombyanga nenyimba lingala tenokubengalabi mugenda kukube ngoma bulungi nyo mukware na mazina gamwe na go mugezi nire olomongereze ko buvumu no bwangu fetwe wenda go kuimba kwa feba meni faba miga tugenda kuimba mwewunye tutere mudale bisoko bingi nyo tulwana kuba singa kuwe mwaimba manyera tujja singa batwa ko lentegeka emikolo kinava kumwe ne jigotana awe ntuyo wezi sabira katambara Nenyota na yosabe kumazonyi Yola baziko ya basajja na yate ba mama Uzanya nangu mobite vya mangu Ata mkute ya wagambu utule mbwa Songa na kusikula malinya mwanange Ya kutuma kadu wane manti uominyeka Leka maloku sasira wakaza bagenja Mrabi ba mama Agama kudene mbuto mba sasinde Muja kuwekira na songa mulikungalavi Nyimizanga koje muna unzikira Babe mbozi yengo masisani tajisuwa Umena kumire ntu yotudemu amanyi Na fetu yimbenga bukia buka bulibanga Webina bali meriranga tudamu etesa Ubamba iza kapia chifemu mitingi Gwaya gala kapia mbuli na bunjinyo Buhoka gala jangwe kabude wanzikiza Kala uwe nkomenzize waka wange Yenze sega wa mwemuna rakai kudera na inga chimba gambi chumu chambuire
Ajava sanja trochi muzewe service Mwanyi ni mirondo mbigaenga Zimuli senga temuli kavumbera Na wakazi weba mbezi jemba gambe Sisi wetu waka koe ni bagamba na bu Tuwaji sefe nuimbe mbuma baze kumire Netoche za feza kazi vumbera Kwate wana sanja kaya trochi yomu Akoa Ajava sanja trochi muzewe service Mwanyi ni mirondo mbigaenga Zimuli senga temuli kavumbera